unataka nini
baby,
unataka nini
baby,
unataka nini baby, 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 kulia nimelia yote sababu yako. Baby, baby, unashindwa kunielewa,
hata kula nashindwa, lale mekuwa shida, umenikimbia, rudi nyumbani wewe.
Washikaji wananiuliza, shemeji wapi, ninakosa jibu la kueleza.
Kitanda nakiona, ina baridi baby, joto lako hakuna. Naumia, mia, 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 hey.
Unataka ni
baby,
unataka ni
baby,
unataka ni baby,
ah, oh, 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 oh. Ah, you're my one and only, usinache mpweke, chini nikianguka, niinue wewe.
Baby wana nicheka, nibona uje kwenye maneno ya Waswahili, baby mi yananichosha.
Kidole kimoja hakivunji cha awa, peke yangu mimi baby sitoweza.
Sifuri nayo namba, japo inadharaurika, kukosa pesa isiwe chanzo cha kuniacha baby. Unataka ni
baby,
unataka ni
baby,
unataka ni
baby. Usiniache mimi,
usiniache mimi,
usiniache mimi,
usiniache mimi,
usiniache mimi,
usiniache mimi.